le tshatsing la lefase la go fahlosana ka bolwetse bia le tadi malaria mahlakong rena le yona re go bia ka ntšheditse kgaolo ya bokete tse tharoma go lwa selela go masomenne senyane kgaolo yeo e bia ka ntšhitse go ya ba ya ngwalwa ke Ratabeng Mike modiba ba tsweletse metšhining ke tshwene mtloli selone ntlekwa Motsefane rurisang sathege ke amogetse bodibe le Ricky Motabeni motsweletse le motlhagisa moyeng mo lebogele bza Lady Madira motsweletse mogolo ke Isaac Silo Mashila ipsine ka kgaolo ya lekgono ya bokeditse tharo magolo a selela go masomenne senyane 3649
jalo mola o tseba bokotsi ba Biza
wa bona ga e le gore Biza o kotsi gona go raya gore nna ke kotsi go feta ena
maga gona nako ya metlae this is very serious ma o ka ba kotsi go feta Biza wena
Thabile se ke se bolelang ke gore ge Biza e le nkwe nna ke lepogo bobedi bja rena re dithamaga fela ke yona tsela e le teng ngwanaka e re ka fenyang phetolo ka yona ntle le moa wa re dolebala
pele mmao nyaka go mpotsa gore wena o dumetse Biza gore o kgone go fenya phetola
Thabi ga gona yo a ka fenyang phetola mo matlakong ntle le gore a šomišane le Biza
okay pele ka gore phetola shoo Bisi o tseneletse ka gare ga ditaba tsa lena o Bisi o nyaka la information yeo batho ba go fang yona jalo o nagana gore Biza o yena o tlo dirang
se nka o botsang sona ke gore Thabi ge ke na le Biza go raya gore re tlo phela re le ka pele ga phetola ka metlha ga gona seo a ka se dirang le kgokong ra se tsebe
mma Biza ka se dire selo mma
se nka botsang sa ona Thabile e šholo wena marompoledišwa kudu wena e kwa nna ge ke re Biza ne ge ke moswere go ne tshwana le ge ke swere phetola ka letsogo goba motlhomo ke motshware ka lepanta ga gona se a ka se dirang re Thabile yena sa tlo se dira ke o rata mo rena re fetileng gona
shalo ye ke nyakang go e tseba mma o dumetse Biza ka baka la gore nnete o nyaka go fenya phetola
ga bjale ga sešwe ke modumela Thabile e fela mo ke lefaseng go fasagane I will do whatever it takes gore ke fenye phetola
ae tombolo aowa mna gane wa se robale
e mona ke o robala jwa go bona re ke ka re ga mmeso e le gore anytime nka tsena torong koo
wa bosa o phumole mmeso wa gago
kore ke itshola gore nke e sale ka mopotsa mapodisa nnete re tloga fase
e le gore wa o sa ba botsa
nnete ba boditse but problem gore ebile gore nna ke feditse ke epela James
o ba boditse eng botse
ona a ke a ba botsa nnete ka moka
o rileng
okay shapshap kore batho ba le ka moka ba be ba tsebe gore nna le o James a re kwane
okay
and on top of that le bona ga bo bona e ba sa kwane a ke gone o tse gore ke mang a ba sa kwane le James wa dileng gore loje ka moka di fetse di bua mo go nna ka moka
if shoshwa swena mo bodisitseng di buile jwang mo wena
a sa gore ke itshola man gore o ka re go ka ba le ntongwe ka e dirang ka gore problem gore lena ga le ntshepe and go a swana a gona motho o ntshepa wa mo jwa ke tronko ngwana ke yae
ya na mara ke eng ya gore ke o tshepe mara ka re ge lo ra swena re ka lebella ka letlhole lengwe gore dimano a leng busy a e fa titi information e ka ba e le yena mo bodysheeting
exactly le nna ke ntho ke e naganang gore whoever fan titi information e ka moka ga yone ke yena boleleng James
mara why al ditata ba sa e spanish di video why ba sa e kae magata
Talk to me about it.
Okay,
Mama
said.
Happy Laura get kidnapped wa gape.
Gape. Mama Mike. O Laura le kidnapped ke mang ke yena Brandon?
No, Mama ke bona ukare ke mosadi fela ga se ka gona go bona sefatlhogo sa gago.
Ba tudu o bona gore ke mosadi.
Ke mosadi. Mama papa o kae?
papa go gona ka kwa ka moreng ke rile ke ya motsošang ko busy wa gona so ke di mo tlogela ka ketemela ka
mama ke nagana gore bophelo bja ka bo sa le kotsing gapetlhe ke nagana gore go sana le batho ba ba šhalaneng le bophelo bja ka morago
and mama you're just having nightmares
mama ke nnete and ga se brandon ke a dumela gore bjale gona ga se brandon
bona masedi go lebane gore motlho mo o be le mašhego wa mokhutso o mo e leng gore you just find yourself mo e leng gore o bona dilo tseo di bona
makele ba manna ke a tsogatle
sesore
watsare ke ke tlo tshwanela kore ke bolele le papa ka tabae ke mmotse gore a tlogele go tlhoanyakana le brandon a šhalane le brandon morago ga se ena mama brandon ga se ena ntirile go dilo tse tša phako
okay ke a go kwa bona papa o dira dilo tse ka mokalake just trying to protect you my girl ba go rata
ke a tseba mama and I'm sorry go tsoša orobetše I know gore o busy especially ga nebjale ka lebaka la gore le ya emaema ka dilo tse tša malaria so mama o seke wa warane tsamaya o robale
malaria a tla dula a eme at this hour ke go fa di-antidepressant masedi at least o kgone go robala o nyaka ke robale le wena
ndabutanaka wa tseba wena o tlaba bana mane
kaeng mogatšaka
gape mole o bankwa tsa petše a re o a tlabega o a leka go goleletša wena o sware mogala
mole o bale kwa go gopotse seregole
kalete
mara wa go boditse gore o bannyakelang
a wa yena a sa re selo le ge e le gore ke be ke ekweng ke utloga go nyaka golofetse
a o ekiša noko a kere noko le yena matšatši a ga go nyaka o founela nna
a bane taba ke bana ba rena ba nyaka batswadi ba bona fela mama ya go nkgwa ya wa ya ke ye morwa matsobane mane
hai wa tseba taba ya motšhitšhi morutugole le nna e ya mmakatša mane gore motšhitšhi o duo ba le sebete a go lata a fitlhare morutugole ke nnete le kile la ratana le mba mabona
ndaputana ka wena
mara o ile o moaraba wa reng papa
wa tseka go tja ke mo lebeletse ke re mare ga botse go tlanese tabe e kakaka a no nteba mola e le gore nna kore o magolagwe mmama bona awa le ge modimo a ka re tlogela re le ba babedi fela mo lefaseng ra šhala re le ba babedi le ka jele teng ka se tsogole ke mokgwathile gape mmama bona ge ke mo lebeletse ke no o bona rake dikwitša ka dibile go ile go bile
marena ke a tshoga a fa motšhitšhi a ka kwa koko a ge tšatši le lengwe a bolela le mokgotsi ya ge se bjalebjale
a reng
ba bole jane te bue gore
ta goreng
wena le yena
ke tswetso ke malopele tlhapjadi le tšatši le tega sanka ka no bona o noro kwa mmama bona
go lokile le ge o e bone ya kere o ka sempotše
ke rasa
a re kwane serogole
mama
botsebotse ntwa ya gago le mmama bona e tswa kae ka rona ge ke fitlha bophelong bja gago ke kgweditse wena le mmama bona le e lwa ntwa a matlho a makhubidu
nna le mmama bona letšatši le tee ga gona ntlo e ke tla gore re a e baka
ya kgonagala gore batho bakaa
bogekolo o ne e tshele mane o ne ba ntlhoile
matho a mongwe o go tlhoile mara o tlhoetseng
mama ga botsee ka gore ke a bona gore ye tlo fetša edi ya go re ngapane a re eribege re bolele ya bana ba rena
efe
ke raya tlhapjadi le kgoko
aua yeo o kare e tla loka moga jaaka
eya
o kare e tla loka um ge ke ya mošomong maabane ke fetile kwa lapeng la bona
o
ke mokgweditse mokgonyana re boletše
ee
aua bjale o kare go a ka gona fala
wadumela
ee wa dumela gore o dile phoso
a nnae a ke ko ke e kgotsofalela
o ganang papa
a ke re gokong gape gore taba tša gagore ke diloke o swantse gore a epolele bonnete pele ga modimo
e
a e thatharathe ka gore re ja
confession confession
amen
banna titi waman gole sela kudu o šala ka morago ke re ke a o emiša ka mabone koreng ke be ke sale sekaba filling station nka se o tshwara
nna le o bona be ke sa o bone watsemarakanete a re jo bolela nnete o bonana gore o ka ntshwara o sepela ka lerato le lao laven
o thoma o tswa tseleng bjale ke dilomaa dilo tse o di bolelang nao gape veny a ena
fivefe maele he wa bona veny yane yagaone o ka no ešomoša go reka dikgogonyana so wa dilebele batho ba e le gore ba na le mako mo motseng
banna dituna le maemo
5 years
phoso ya monna ya go bona mosadi ya gaona gape wena mosadi yaka o mma go ngwana ka e tititi ebile ga o nyako ludia ngwana o mongwe le monna o mongwe ke nna ke le
tenmpote
gape mane ke ile ke feta ko a bisa kwa ka maswiswana ka bona o kare koloi ya o eme ka monagane e bese wena
o okay ge nkare ke koloi yaka wena o tsenaka
woman ka bisa o tswa re ke o raloka ka mono ka bisa
Pizza. A ke na tlala le nyane.
A le nna ke dumiselo ebile a kenya ke selo.
Gapa wa thaba mmatsheko. What's wrong?
Mmele? Ba se ba gore ke tlhakatlhakane. O ka di gore nka kry-a 40 shots tsa alcohol.
No.
Gore ke no ke be ke ishele maoto godimo ke seke ka bone gore di-hour-a tse di tlang di ntimelele.
O ka se khuthele mathata ka bjala mokgotsi. O tlo a dira gore a be worse. Wena gona bjalo o tlhoka a very strong cough. E tlo go dira gore o bega botse fela akere mogotsi o tlo mputsa ditaba kere ande o dira ka pela a kere wa tsa gore ke šomela tliniking re šomang le batho ba malaria please tell me
mogotsi aka masedule jaana le di-nightmares
e batho
wa tseba ngwana ka ke ga lela ga botlhoko ke mokwa ke le ka kamoreng e ke robetseng ka go yona
nna mmatsheko
ke fitlha go elela mmele you should have seen her
nna ngwana wa gago o sa lora tsona dilo tsela tsa go dirwa pakuwena gape bjale gona o ka re go tla tlhokagala counseling
ya counseling yona wa e tlhoka
o please
ebile maabane motho e leng gore o romolorile a mo kidnap a re ke motho wa mosadi le ge e le gore a se a mo tsebe gore ke mang
mosadi
ee
matsheko ga bjale o thoma go dira gore ke nagane kudu bjale
e mosadi kgante go na le seo se tsebang se nna ke se se tsebeng
wena gape moruti gole last two o ile a mpotsa taba e nngwe nna ka se entertaine ka rakere wa tseba gore mogatsa ka o bolela kudu
melenko o bolele
theeletsa mokgotsi aka o re o bone tite le bisa ba le mmogo
a jalo bisa ga e ne le tite na mmele bjalo ke taba ya go tshwenya ge e tla ka yone iwe
theeletsa gore e thusitse morutogola go e tla kae o re batho ba ba dutse ka gare ka koloi ba bonala gore ba ka gare ga dipoledišano is either ba planner goba ba ratana
mmele o raya gore go ka diraga gore bisa a ratane le tite wena no
gopalaka e ka re batho ba le ke magema ka babedi ba metšha bale
ba metšha ka wa o di gore ba metšha gane o raya gore bisa o kgaogane le sophia
sophia o iša kae ka bisa wena ke mang gona mo matlhakong o a sa tsebeng gore sophia o bona bisa e le mogalabe o konyakela botumi brandon aka bašimanyana ba o sa iša kae ka bo bisa
gape ge e le gore ka nnete seo se ka direga sa gore bisa ratane
seo se tlo direga batho ba le ke di-anaconda je pedi bo maemae
what you saying wa ntshosa
o tshoswa ke eng botsebotse gane mogotsi
gape lapa laka le tlo ba kotsing
kotsi ai
a ka re ka moka ga bona ba le tlhoile mmele ba tlo o re bolaya ra fela molokwana rite ka kwa ga ka ya šala le matoko monna
sho mathata ka nete e be ile tsona tsa kgaolo la bokete tse tharo magolo a tshelela go masome nne senyane kgaolo ya go bia ka ntshwa le go ngwalwa ke Rathabeng Mike Modiba ba tsweletse metšhining Tshweni Mkuli Siloni Ntlekwa Dumudimo Tsefane Rorisang Sathege ke amogetse bodibe le re ke motabeni motsweletse le mohlagisa moyeng molebogele bza lady Madira motsweletse mogolo ke Isaac Silo, Mashila, shala gabotse.